Get free music on mdundo.com.
Vinox Records.
Ashe.
Flavor. Siko singo, nimepata katoto malikli. Hakanaga maringo, uzuri wa ushago. Nikaroiko, embela dodo ndizi nyama. Kamezidi utamu, yani mpaka po. Ukiona nakafananisha na vyakula, jua napenda kukakula. No kuchinti hatu pinge kura, mtoto kanjali wa sura. Yeah. Ila fienta ungalie, alivo laini ka fashion killer. Foundation she's my pillar. Ayo, ayo, nampenda ayo. Nege wangu ayo, antuliza ayo. Ayo, ayo, hachamina ayo. Warini ayo, igai gai ayo. And you should know I'm dying to marry you. Anytime baby yes I do.
I'm dying to marry you. Anytime, baby, yes, I do.